Amen. Viens. We praise God for this opportunity to be here. Amen. In this beautiful house. Amen. I'm sure we'll have opportunity to pray and bless this house. It speaks of victory for our brethren and for the church. Amen. And I believe that God has given us the opportunity to visit again. And we have about 1 week to be with you. So I believe God has planned something, has something in mind. And the burden that I have, and I'm sure my brother Eberi also has, is to encourage us and to give us a foundation. You know, this house stands on a foundation. And you know, Jesus said, every house must have a foundation. And we are God's house. And because of that, God ensures that His foundation is properly done.
Bwana Mungu anapaswa kuhakikisha ya kuwa msingi wa nyumba yake imefanyiziwa vizuri.
And the Bible says that the man who hears the word of God and does not live by that word, he does not have a foundation in his house.
Na Biblia inasema ya kuwa mtu anayekuwa ndani ya neno la Mungu na hakuishi kuambatana na hiyo neno la Mungu amekosa msingi.
But the man that hears the word of God and lives by that word is the man that has a foundation. So if the word of God does not affect your lifestyle, if the word of God does not affect your lifestyle, that means that you are not part of God's house. Amen.
Amen.
So the Bible says we should not be those who hear the word of God and don't do anything about it, but we should be those who look at the mirror of the word of God and they use the word of God to amend and change their attitude, you know, our lifestyle.
Biblia inasema ya kuwa tunapasha kuwa kama wale watu wanaisikiliza neno la Bwana na kuitumikisha, kama vile mtu anayejiangalia ndani ya kio na kutengeneza hali yake ya umutu.
So we are excited to be here in your midst.
Na tunafuraha kubwa ya kuwa kati yenu hapa.
And we trust that God is going to bless us these
na
days that are coming.
Ya kuwa Bwana atatubariki kwa hizi siku ziko mbele.
So we have from we started from yesterday, we're going to go up to Sunday.
Tulianza jana na tutaendelea hadi siku ya Mungu.
Amen. So let us bow our heads to pray.
Tutaomba.
Our Father, we thank you for you are the Lord of Lords and the King of Kings.
Baba, tunapiga asante sababu uko Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme.
And the Bible says that the earth is the Lord's and the fullness thereof.
Biblia inasema ya kuwa utatujaza.
So we come to proclaim your name in Goma.
Tunakuja kutangaza jina lako hapa Goma.
Because Goma is the Lord.
Kwa sababu Goma ni mahali yako.
And the fullness thereof.
Na kuna unajazwa hapa.
We know that there are spirits that are laying claim to Goma.
Tunajua ya kuwa kuna pepo ama roho fulani zinaambatana na Goma.
And the people that dwell in Goma.
Na watu wanakaa ndani ya Goma.
But we come this evening to say you are the Lord.
Lakini tunakuja kwako kusema ya kuwa wewe ndio Bwana.
And you reign over every heart in Goma.
Na wewe ndio utaishi milele ndani ya roho yote hapa Goma.
Therefore we proclaim your name upon every heart in Goma.
Kwa maana tunatangaza jina lako kwa kila roho.
Therefore we proclaim judgment to every contrary spirit.
Tunahukumu kila pepo yote isiyo kutii.
We come against the spirit that bind and rule and cover the heart of man.
Tunasimamia pepo zote chafu zenye kuzuia roho ya mtu kuendelea.
Lord, we pray that your word will not be bound.
Tunalomba neno lako lisifungwe.
We pray that the veil over the heart of man will be broken.
Tunaomba ya kuwa hiyo kitu inayozuia mtu kuona.
That your word will go down to the foundation of our being.
Na neno lako litaingia ndani hapo kwa msingi.
We thank you because your word is like a hammer.
Tunapiga asante kwa sababu neno lako iko kama vile.
Your word is like a fire.
Iko moto.
Your word is like the mighty wind.
Na neno lako iko kama ya
iko. Your word is able to wash and clean.
Inaweza ya kutakasa.
Your word is able to be bread to the soul of your people.
Neno lako iko kama vile mkate ndani ya.
Your word is like a lamp and like a light.
Iko kama vile mwangaza ndani ya roho.
We receive all that your word is into our very soul.
Tunapokea yote neno lako inakuwa.
That our soul will not be bound to the earth, to the grave.
Nafsi yetu haitafungwa kwa dunia.
That our soul will not go down into the grave.
Nafsi yetu haitaenda chini ya kuzimu.
But it will be raised up.
Itasimama.
Death will not feed upon our soul.
Na kifo haitatufikia.
Hell will not feed upon our soul.
Jenama haitatufikia.
We say death and hell, the Lord rebuke you.
Kifo na jenama, Bwana akuhukumu.
Every spirit of Adam, the Lord rebuke you.
Pepo yote ya kutoka kuzimu, Bwana akuhukumu.
Every spirit of worldliness, the Lord rebuke you.
Pepo yote chafu, Bwana akuhukumu.
Every unclean spirit, the Lord rebuke you.
Pepo yote uchafu, Bwana akuhukumu.
Every marine spirit, the Lord rebuke you.
Pepo yote mbaya, Bwana akuhukumu.
Every religious spirit, the Lord rebuke you.
Pepo yote ya kireligion inahukumiwa.
Every traditional spirit, the Lord rebuke you.
Kila pepo ya ma tradition.
Every spirit of tradition, the Lord rebuke you.
Kila pepo yote ya ma tradition.
Every spirit of division, the Lord rebuke you.
Pepo yote ya kugawanya watu, Bwana amekuhukumu.
Every spirit of self, the Lord rebuke you.
Kila pepo yote mbaya, Bwana anakuhukumu.
We say, Lord, let every high place be level, brother.
Tunaomba kila fasi yote yenye kuinuka.
Let every crooked place be made straight.
Tunaomba ipate njia.
And let every valley be raised up.
Tunaomba kila kilima ipate.
Let there be a highway.
Njia yako ifunguke.
That the highway will run into our hands.
Na njia yako ingie ndani ya roho.
Let the glory of the Lord visit us, O God.
Na acha neema yako itutembee.
He said, we are in the day star from on high has visited us.
Na tuone mwangaza yenye kutoka juu imetutembelea.
Let this day star rise in our hearts.
Na nyota yako ipande ndani ya roho.
Let the sun of righteousness arise.
Tunaomba jua ya ukweli itusimamie.
We come under the cover of that wing.
Tunakuja kwa chini ya mabawa.
The healing wings.
Na tunaomba utupatie wokovu.
Of the Holy Ghost.
Yana ya kupitia Roho Mtakatifu.
Let there be a mighty river.
Tunaomba flowing. Uwezo yako itushukie.
Say there is a river that flows and makes glad the city of God.
Iyo mtoni ya mai yako ishuke ndani ya roho.
Let that river run in our midst.
Iyo mteno mtoni ipate kukua kati.
Let every blockade be taken away.
Tunaomba vitu yote yenye kufunga.
Let the sin that does so easily beset us be taken away.
Tunaomba zambi zitoshwe.
Let the weights and the distractions be taken away.
Tunaomba distractions zote ziondoke kwa imani.
Let every offense be healed. Hallelujah.
Ma zambi zote ziponywe.
Oh God, that there will be brotherly kindness. That there will be brotherly kindness. In the name of Jesus. We bless your name.
Tunabariki jina lako.
Because the shout of the king is in our midst.
Kwa sababu sauti ya mfalme.
The Lord our God.
Bwana wetu
is
Mungu.
Mighty in our midst.
Iko na uwezo kati yetu.
Hallelujah. We bless and glorify you.
Tunabariki jina lako.
We thank you for your glory over the assemblies of Zion.
Tunakutukuza kwa ajili ya uwezo wako.
Thank you. for coming to us, for opening heaven unto us. Let the heavens open. But we see the visions of God. But we see your face, O God. In the name of Jesus. Let every man that's not born again be born again. Let every soul that is backsliding be restored. Let every heart that is broken be healed. Let every discouragement be taken out of the way.
Kila mwenye kuwa kuvunjika asimame na apate nguvu.
Let the glory of the Lord come.
Wache sifa lako likuje.
Let it come down.
Ifike hapa kwetu.
Let it fill the midst of God.
Ingia kati yetu Bwana.
In the name of Jesus
we pray. Katika jina la Yesu.
Amen. Amen. Hallelujah. So we thank God very much for this opportunity.
Tunapigia Mungu asante kwa hii baraka.
It's good to see so many beautiful faces. From last time,
nyuma,
Heritier grace.
Heritier grace.
And many other.
Amen.
And many other people. Praise God. Hallelujah. So as we were just driving down, I was praying in my heart. I said, Lord, how are we going to go today? You know, so God has a program. So what we'll try to do is to sit into God's program. God's program and God's mind for you and for us. So we're trusting that the mind of Christ will come down and minister to every one of us.
Tunaamini ya kuwa mafikiri ya Yesu Kristo itakuja na kuingia na kutujaza kila mmoja kati yetu.
And I feel God wants to speak to us about the foundations.
Na ninasikia ya kuwa Mungu anataka kutuongelesha inayoangalia msingi.
The scripture says that if the foundations are taken away, what can the righteous do?
Biblia inasema ya kuwa msingi ikisha angushwa hata mtu ana ni mkamilifu hakuna chochote anaweza kufanya.
And today we see so much contamination of the word of God.
Na leo tunaona watu wameambukizana sana mambo ya Mungu.
The church has become so much like the world. And the world has become so much like the church that we do not know the difference.
Mambo ya kanisa inakuwa kama vile mambo ya kidunia na mambo ya kidunia inaingia ndani ya mambo ya kanisa.
So I believe we need to go back to the foundation.
Lazima turudie kwa msingi.
To examine our faith.
Tupime kuchungua imani yetu.
In 2 Corinthians chapter 13, Paul said, examine yourselves.
2 Corinthians chapitre 13, Paul anasema ujichungue mwenyewe.
Whether you are in the faith.
Kama ungali ndani ya imani.
Amen. So we are going to examine ourselves.
Tutajichungua wenyewe.
We are going to examine our faith.
Tutaangalia imani yetu.
What do we believe?
Tunaaminia kitu gani?
Why do we believe?
Kwa nini tunaamini?
In whom have we believed?
Tunaaminia ndani ya nani?
Amen. What is our hope?
Na tunatumainia kitu gani?
Where are we coming from?
Tunatoka wapi?
Where are we going?
Tunaenda wapi?
What is the hope of our calling?
Kitu gani ndio inakuwa tumaini yetu?
What are the things that are involved in our way?
Tunaingia ndani ya vitu gani kwa njia zetu?
Hallelujah. How can we please God?
Namna gani tunaweza kumfurahisha Mungu?
And as I thought about those things, the scripture in Hebrews chapter 6
ninapoongelea hiyo came up to me. Hiyo vitu Hebrews 6 inakuja ndani mwangu.
And as I said, it is beautiful that we are in this house. It is new house, brand new house.
Kama vile nilivyosema, inakuwa vizuri sana tuko ndani ya nyumba yenye kuwa nyumba mpya.
Because the word of God tells us that we are God's house.
Kwa sababu neno la Bwana linasema ya kuwa tuko nyumba ya Bwana.
And in every house, the first thing you do is to have a foundation.
Na ndani ya kila nyumba kitu ya kwanza tunayofanya
before you start building up,
kujenga msingi.
And you roof the building.
Alafu unatia manjanja kwa nyumba.
The Old Testament is the foundation.
Na Ancien Testament iko kama vile fondation.
Then the New Testament is the building up.
Na Nouveau Testament iko kama vile nyumba inayojengewa.
So the scriptures in the Old Testament give us the foundation.
Na miandiko inakuwa ndani ya Ancien Testament inakuwa kama vile msingi ya mpango ya Bwana.
Why the New Testament gives us the superstructure, the things, you know, that make up the visible house that we see.
Na Nouveau Testament inakuwa kama vile kitu inayofunika nyumba sasa.
And many of us as believers, we do not have a foundation.
Na kati yetu wengi wataona ya kuwa wamekosa msingi.
How much more a superstructure?
Na alafu ukikosa msingi utapata wapi kipande inayofunikia?
So a lot of things are mixed up.
Vitu nyingi vinakuwa vya kuchanganya.
But we believe that God will give us a foundation.
Na nafikiria Mungu atatupatia msingi kupitia neno lake.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
So if we are looking at Hebrews chapter 6,
tukaangalia Hebrews chapter 6.
Actually, it starts from Hebrews chapter 5.
Tunaweza kuanzia Hebrews chapter 5.
Reading from verse 11, it says, of whom we have many things to say and had to be uttered, seeing you are dull of hearing. For the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and have become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. And then in chapter 1, in chapter 6, it says, verse 1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. And this we will do if God permits.
Tutasoma Hebreu chapitre 6, tutaanzia ku verset 11. Tutaanzia chapitre 5 verset 11. Tunashuka mpaka ku chapitre 5
to verse
1 and 2.
No, to verse 3.
6 and 3.
Okay. Is somebody going to read or I should go on?
Mtu mmoja anaweza kusoma?
Na ni shida kueleza kwa kuwa mmekuwa wavivu kwa kusikia amen. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, wahitaji kufundishwa na mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa imezoea kupambanua mema na mabaya. Kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu, tusiweke msingi tena wa kuzitupia kazi zisizo za uhai na wakuwa na imani kwa Mungu na wa mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Na hayo tutafanya Mungu akitujalia. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kujionda kipao cha mbinguni na kufanywa washiriki wa Roho Mtakatifu. Amen.
Amen. So, this scripture is giving us a summary of God's plan for us as believers.
Hii miandiko tunasoma inatupatia kifupi ya mpango Mungu anayokuwa nayo kwa ajili yetu.
So, in this scripture, it tells us about milk and strong meat.
Hii miandiko inaongelea maziwa na nyama ya kukula.
Levitic is taking milk.
Levitic inachukua maziwa.
Levitic cannot take.
Levitic anakunywa maziwa.
Okay.
Bebe anakunywa maziwa.
Bebe Levitic.
Uh-huh.
He's only taking milk.
Bebe Levitic anakunywa maziwa peke yake.
Bebe Levitic cannot take strong meat.
Hawezi kula chakula.
Cannot eat chapati.
Ya kilo hawezi kula chapati.
Eh? Cannot eat dongo dongo.
Hawezi kula dongo dongo.
Amen.
Amen.
But Levitic can take milk.
Lakini Levitic anaweza kunywa maziwa peke yake.
But Levitic must grow up. Baby Levitic will grow up like baby Genesis.
Na Levitic lazima akomale na akue kama vile bebe kama Genesis.
There was a time when Genesis was taking milk only.
Na kuna wakati Genesis alikuwa akikunywa maziwa peke yake.
Now Genesis is taking strong meat.
Lakini sasa anakula chakula ya nguvu, chakula uzito.
Amen. So as believers,
kama vile waaminifu,
the Bible says we must also grow up.
Biblia nasema ya kuwa lazima tukomae vile.
Not every time taking milk.
Hatuwezi kunywa kila wakati maziwa peke yake.
Taking snacks.
Tuchukue chakula ndogo ndogo.
That will not make us grow.
Haita tukomanisha.
So Paul is saying that when you ought to be taking strong meat, you are still taking milk. It means there is something that is a problem.
Alafu Paul anasema wakati ulipashwa anza kula chakula ya kukupatia nguvu lakini ungali unakunywa maziwa, ni kusema kuna shida.
But he's saying if it is the will of God that we go back to milk, we will do it.
Lakini kama ni mapenzi ya Mungu turudilie maziwa, tutaifanya.
So in this meeting we are going to go back to milk.
Kati ya hii mkutano wa leo tutarudilia maziwa.
And then we will try to build up from milk to strong.
Alafu tutaanza jenga kutokea kwa hiyo kipindi ya maziwa hadi kwa chakula ya nguvu.
Baby Levitic doesn't know good or bad. Now,
Baby Levitic hajue mazuri na mabaya leo.
So also some of us as believers, we are not able to discern between good and evil.
Na ni kama vile sisi waaminifu tunakuwa na nguvu ya kuweza kujua mazuri na mabaya.
Between the will of God and the will of the devil.
Kujua mapenzi ya Mungu na mapenzi ya shetani ndani yake.
Between the things that are of the world and the things that are of God.
Kujua vitu vya dunia na vitu vya Mungu.
Not even to know the will of God for you and your own mind in this situation.
Na kujua mapenzi ya Mungu ndani ya mafikiri yako katika mambo fulani na kufikiri.
But when we grow up,
lakini tunapokomaa
in God, we now have that ability to differentiate between good and evil.
Ndipo tunajua sasa namna gani tunaweza kutenganisha mazuri na mabaya tunapokomaa.
And Paul says that how you know someone has matured is that his senses become matured and he's able to differentiate between the devil and that which is of God.
Alafu Paul anasema utajua namna gani ya kuwa mtu anakomala. Utaona ya kuwa anakomala na anakuwa na uwezo ya kuweza kutenganisha mazuri na mabaya mbele ya Mungu.
And when you are matured and you can differentiate between the devil and that which is of God, then you have the ability to resist the devil.
Na wakati unapokomala unajua mazuri vitu ya shetani na vitu ya Mungu unakuwa na uwezo ya kuweza kusimamia shetani na kufanya mambo mazuri.
So the reason why some of us may not be having victory is because we are still babes. We have not grown up.
Na mara nyingi tunakosa ushindi kwa sababu tungali kama vile watoto wachanga. Tunalazima ya kukua.
We have not come to maturity.
Hatuyakoma.
But God will have us to be in that place of maturity.
Lakini Bwana anataka tukue kwa hiyo fasi yenye tumekoma.
Because the Bible says resist the devil and he will flee.
Biblia nasema ya kuwa ukamsimamia shetani atakukimbia.
It may be that some of us think that we cannot overcome.
Na wengine kati yetu wanafikiria kuwa hatuwezi.
We cannot overcome sin.
Hatuwezi shinda za.
We cannot overcome the world.
Hatuwezi shinda dunia.
That we are miserable, we are wretched.
Tunakuwa kama vile wa maskini, hatuwezi weza.
That shows that we are still baby.
Na ile inaonyesha kuwa tungali kama vile watoto wachanga.
But when we begin to grow up,
lakini tunapokoma,
we will know our authority in Christ.
Tutajua uwezo tunayokuwa ndani.
We will know that we can rebuke the devil and he will flee.
Tutajua ya kuwa tunaweza kumsimamia shetani na atakimbia.
We will realize that, you know, that we don't need to have anything that belongs to the devil in us.
Tutajua ya kuwa hatustahili kuwa na kitu fulani inayokuwa shetani ndani mwetu.
He says that the devil comes and does not find anything. No?
Na inaonyesha ya kuwa shetani atakuja kwako lakini hata kutana hata kitu moja kia kwake ndani mwako.
So he tells us about the milk and the strong meat. The young and the old.
Maziwa na chakula ya wakubwa.
Maturity and not mature and not being mature.
Watu wa kukoma na watu wenye wangali wachanga.
Amen. And then when you come to chapter 6,
it gives us a breakdown. Six in Ashuka.
A breakdown of what he calls the principles of the doctrine.
Inaonyesha hiyo inakuwa kama vile principle ya doctrine ya Bwana.
There is a doctrine of Christ.
Kunakuwa doctrine ya Kristo.
And you need to understand the basic.
Na lazima usikie msingi.
Because the most important thing that inheritance you have in Christ,
kwa sababu kitu ya lazima yenye unayokuwa nayo kati ya Yesu,
is that God has called every believer to be a partaker of Christ.
Kwa sababu Bwana ameita kila mwaminifu akue ndani ya maisha ya Yesu Kristo.
And to know that Jesus is different from Christ.
Na kujua kuwa Yesu anapishana na Christ.
When we are not matured, we lump everything together.
Wakati au yako mala, unachanga vitu vyote pamoja.
But when we begin to come to maturity, we begin to see.
Lakini unapokomala, unaanza kuona mapishano.
And many of us do not know the things that God has given to us.
Na wengi kati yetu hawajue vitu Mungu alitupatia.
The Bible says that those things are revealed to us by the Spirit of God.
Na Biblia nasema ya kuwa hiyo vitu vinaonekana kwetu kupitia roho ya Mungu.
So we are speaking about the revelation of the Spirit of God to the heart.
Tunaongelea inayoangalia ufunuo ya roho ya Bwana ndani ya roho yetu.
Of our calling.
Ndani ya uwito.
Paul says that the eyes of understanding might be open to know our calling, the hope of our calling.
Paul anasema ya kuwa macho ya usikilivu wetu itafunguka
kwa kusikia. And to see how rich this calling is, the riches of our inheritance.
Na kujua namna gani hii uwito iko tajiri.
To know that Christ is a many-membered body.
Kujua ya kuwa Christ iko kama vile mwili kubwa.
And you can see in this place, this is the position of Christ. Christ is the Son of God.
Na tutaangalia kwa hii fasi ya kuwa.
I want you to look at the board. Christ is the Son of God.
Hii ndio Christ. Iko kama vile na represente Christ, mtoto wa Mungu.
And here is the Father.
Na hapa kuko Baba.
The Bible says that the head of Christ is God.
Biblia nasema ya kuwa kichwa ya Christ ni Mungu.
And then you have the Spirit.
Na kisha unakuwa na roho.
This is the Holy Spirit.
Na hii ni Roho Mtakatifu.
Amen. And these are the three that make up God.
Na hii tatu ndio inafanya umungu.
The Bible says God has revealed himself to us.
Biblia nasema ya kuwa Mungu alijionyesha kwetu.
As the Father.
Kama vile Baba.
as the Son,
kama vile mwana,
and as the Spirit,
kama vile Roho Mtakatifu.
There are three.
Iko tatu.
They bear witness in heaven.
Inayo ushuhudia Mungu mbinguni.
There are three manifestations in the Spirit that we call God.
Kuna kwa uonyesho ya kiroho tatu inayoitwa
Mungu. But God is one.
Bwana Mungu ni mmoja peke yake.
He says, the Lord your God is one, O Israel.
Biblia inasema ya kuwa Bwana Mungu wako ni mmoja, O Israel.
We have one God.
Tuko na Mungu mmoja.
But that one God has manifested himself to us in three.
Na Mungu alijionyesha kwetu kwa njia tatu.
So also, you are one person.
Na kama vile wewe uko mtu mmoja.
Mirel has just come in.
Mirel amefika sasa.
But Mirel is one.
Mirel iko mmoja.
But inside Mirel, you have a soul.
Lakini ndani ya Mirel, uko na...
Amen.
Nafsi.
Inside Mirel, there is a body.
Ndani ya Mirel, uko na mwili.
And inside Mirel, you have a spirit.
Na ndani ya Mirel, uko na esprit.
Amen.
Amen.
So God has created us in his own image and likeness.
Bwana Mungu alituumba kwa mfano wake na alituumba kwa mfano wake.
So God created you to be like him.
Mungu alikuumba ukue kama vile yeye iko.
Just like Genesis looks like Brother Celeste.
Kama vile Genesis anafanana ndugu Celeste.
When you see Genesis, you don't need to see Celeste.
Wakati unapoona Genesis hauna lazima ya kumuona Celeste.
If you want to see Celeste, you just look at Genesis.
Ukataka kumuona Celeste, unaona Genesis.
So if you want to see God, you look at you, you should see God.
Kama unataka kumuona Mungu, unajiangalia peke yako.
So people came to Jesus and said, show us the Father.
Kuna watu walikuja kwa Yesu wakamwambia utuonyeshe Baba.
He said, pukwa, why?
Akawaambia kwa nini?
If you have seen me, you have seen Christ.
Ukaniona
tu,
unamuona Bwana.
Amen. If you have seen me, you have seen Christ.
Kama umeniona mimi, umemuona Mungu.
I want you to understand.
Nataka usikie vizuri.
That you look like God.
Ya kuwa wewe umefanana na Mungu.
You look like God physically.
Unafanana na Mungu kwa kimwili.
But more importantly, God wants you want to look like God inside you. Amen.
Lakini ya lazima sana ndani mwako ni
Amen.
Unafanana na Mungu.
So the devil comes to you and say you are nobody.
Na shetani atakuja kwako na kwambia hauko chochote.
You are no good.
Hauko mzuri.
You are this, you are that.
Uko mtu mbaya.
As the devil, get away.
Umwambie shetani ondoka.
Amen. I am created in the image and the likeness of God.
Nimeumbwa kwa mfano na image ya Mungu.
So God is in three dimensions.
Bwana Mungu ana vipindi vitatu.
So you are also in three dimensions.
Na wewe una vipindi vitatu.
So the body, the spirit and the soul, they are one.
Le corps, l'esprit et l'âme sont une personne.
So man also has three dimensions.
Mutu anakuwa na vipande vitatu.
This is man.
Hii ndio mutu.
Amen. Amen. And when you join the man to God,
wakati unapolinganisha Mungu na mutu,
the plan of God has been fully established.
Ni kusema mpango ya Mungu inatimizika.
But how, what is the connection between God and man?
Kitu gani inayoambatanisha Mungu na mtu?
The man, Christ Jesus.
Ni huyo tunaita Yesu Kristo.
And the man, Adam.
So, na huyo tunaita Adam.
Amen. The connection between God and man is in the man, Adam.
Na kuunganishwa kwa Mungu na mtu ni Adam.
And the Bible tells us that there is a first Adam.
Na Biblia nasema ya kuwa kuna kuwa Adamu wa kwanza.
And there is going to be a last Adam.
Na kuna kuwa Adam wa mwisho.
The first and the dad and the last.
Kuna kuwa Adam wa kwanza na huyo Adam wa mwisho.
Amen. So in the whole world there are two Adams.
Na dunia nzima kuna Adam wawili.
The first Adam.
Adam huyo wa kwanza.
And the last Adam.
Na huyo Adam wa pili ama wa mwisho.
Everything is covered. There is nothing after or before.
Na yote imefunikwa, hakuna kitu ilikuwa nyuma ama mbele.
So you have the lowest Adam and the highest Adam.
Unakuwa na Adam huyo wa chini sana na Adam huyo wa juu zaidi.
The Adam that is so far away from God and another Adam that is very, very close to God.
Amen.
That this in fact is in God. Hallelujah.
Amen.
So you have to choose which Adam do you want to follow? Who are you and where are you going to? Which Adam would you follow? The Bible says that the first Adam fell into sin.
Biblia nasema ya kuwa huyo Adamu wa kwanza alianguka ndani ya dhambi.
But the last Adam rose from the dead and is in heaven.
Lakini huyo Adamu wa mwisho alifufuka na akapanda mbinguni.
So when the devil comes to press me in the morning,
wakati shetani anakuja kunisumbua,
I feel bad.
Nitasikia mbaya.
Things are not working out well.
Vitu havitembei vizuri.
I can look at God.
Nitaangalia Mungu.
I say, God, because of you I have hope. Amen. We are not the people that do not have hope.
Na hatuko kama watu wanaekosa imani.
We have hope in God.
Tuna imani ndani ya Bwana.
That our foundation is in God.
Na msimamo wetu ndani ya Bwana.
The Bible says that his foundation is in the holy mountains.
Na msingi wa Bwana iko ndani ya kilima takatifu.
And that holy mountain is Zion.
Na hiyo kilima takatifu ni Siona.
And he says Zion is the city of God.
Siona ni mgini ya Mungu.
And the Bible said that I create Zion a people.
Na Biblia inasema kuwa nilifanyizia Siona watu wa kukaa.
Men dwell in a natural location.
Mtu anakaa fasi moja iko natural.
But God dwells in a spiritual location.
Lakini Mungu anakaa fasi iko ya.
Amen. God is a spirit.
Mungu iko roho.
And they that worship him must worship him in
now,
spirit.
Wanae muabudu, wanapasha kumuabudu kwa kiroho na kwa ukweli.
Okay. So let us examine this picture closely.
Tutaangalia na kuangalia hii picha kwa karibu sana.
The body,
mwili,
is of the earth. Earth.
Iko hapa duniani.
The body was made from the ground.
Na
the dust of the ground.
Imetoka kwa mavumbi.
Amen. Even though the destiny of the body is spiritual.
Hata kama lazima mwili inapaswa kwenda kunjia ya kiroho.
The body is going to be raised up.
Mwili itafufuka.
The Bible says that all creation is groaning and waiting for the manifestation of the sons of God.
Biblia inasema ya kuwa viumbe vyote viko vinachunga kuonyeshwa.
The body is groaning and praying and struggling to be spiritual.
Na mwili itakana kwa kukua kiroho.
This body will soon change. Amen.
Mwili itabadilika.
And take on a spiritual dimension.
Na kukua ndani ya nafsi ya kiroho.
When Jesus resurrected.
Wakati Yesu alipofufuka.
The body was very happy.
Na hiyo mwili ilifurahi.
The body became spiritual.
Ile mwili ikakuwa ya kiroho.
Jesus came into the house where they were. He didn't need the door.
Just came. Yesu alifika mahali wa mitume walikuwa hakuwa na
lazima
ya kupitia
kwa mlango. He could go in and come out.
Alikuwa na uwezo wa kutoka na kurudia ndani.
He could be spiritual or physical depending on whichever he wanted.
Kwa kiroho ama kwa mwili. Yote anayopenda.
So this body has hope.
Hii mwili inakuwa na tumaini
of being absorbed into the estate of the sons of God.
Inakuwa na tumaini ya kukua ndani ya hali ya kimwili.
But for now the body is physical.
Lakini kwa saa hii mwili iko physic.
But the spirit is a different ball game. Hallelujah.
Lakini roho sasa inakuwa kitu kingine.
This spirit is spirit.
Hii roho ni roho.
Amen. So inside Mireille is spirit.
Na ndani ya Mireille kuna kuwa roho.
Inside every one of us is a spirit.
Ndani ya kila mmoja kati yetu.
Hallelujah. So body, physical, mwili, spirit,
roho,
spirit.
Na ndani ya roho.
Amen. That is one.
Na hiyo ni moja.
Is it not one? It's one. One. Hallelujah.
Amen.
But how about the man in between? How about the man that's in between?
Alafu ni kwa hii mtu anakuwa ndani.
This man is called soul.
Hii imeitwa am.
And that is the real you.
Na ndio umutu.
That is the real me.
Jo.
Amen.
Umutu wangu.
This mind, this soul has four natures.
Hii nafsi inakuwa na
there's an ego nature.
Inajionyesha ndani ya vipindi ile.
They call it mind.
Kunakuwa hiyo kama vile
ego
wanaita mafikiri.
That is, you are in this room, but you are also in your room.
Amen.
Your body is in Virunga, Celeste House.
Wanaona mwili iko hapa Virunga, ndani ya nyumba ya Celeste.
But the man, but your mind is eating chapati in your house.
Lakini mafikiri yako iko nakula chapati ndani ya nyumba yako.
The devil knows it.
Na shetani anajua hiyo.
But you don't know it.
But lakini wewe haujui.
Amen. So when you became a Christian, you think it doesn't matter.
Unafikiria hakuna shida.
But I want you to know that it is the most important thing.
Lakini
hallelujah.
Amen.
So Jesus was in Nazareth.
Yesu alikuwa Nazareth.
But he was with his father in heaven.
Lakini alikuwa pamoja na baba yake mbinguni.
Amen. So he was seeing with his eyes, but he was hearing God. Hallelujah.
Alikuwa anaona na macho yake, lakini alikuwa anasikia baba anayosema.
So do you see why the devil is in trouble?
Na ndio kwa maana shetani anakuwa mwili kuangamizwa.
Because the devil is in trouble because of you.
Shetani anaangamizwa kwa ajili yako.
Because you are walking in Goma.
Kwa sababu unatembea hapa Goma.
But you are dwelling in heaven.
Lakini unakaa mbinguni.
You are hearing from heaven.
Unasikia.
Hallelujah. Amen. So you have a nature, what they call the dead nature, ego nature, called mind.
Hii inakuwa kama nafsi ya ndege inayoitwa mafikiri.
By the way, the mind is the most important.
Na mafikiri yako ndio lazima sana.
But it's not for today.
Na hatutaendelea leo.
Today we just want to clear the, you know, we are building the house, we are clearing the fence, clearing the ground.
Najua tunajenga nyumba, tunafanya kitu kipya kwanza.
There's another one called emotion.
Na kuna kuwa iyo wanaita,
it is a lion nature.
Emotion.
It's a wild animal nature.
Iko kama vile simba.
You call it emotion.
Nafsi ya simba.
Amen.
Biblia naita kama vile nafsi.
Isn't God wonderful? That simba is inside you.
Ya kusema kuna kuwa kama simba ndani mwako.
They are wild.
Emotion ni nini?
They have a wild emotion.
Emotion.
Okay.
Emotion. Okay. Iko kama vile simba.
I will get it. You know who I am. Amen. Hallelujah.
Amen.
So your face is shining, but within you.
Sura yako iko kama vile.
Amen.
Ndani mwako kuna kuwa ile kutomboka.
God bless you, brother.
Mungu akubariki.
But inside you say, God kill you.
Na lakini ndani mwako unasema Mungu akuue.
Amen. Do you understand?
Unasikia.
Amen. Then there's another one called will.
Na kuna kuwa hiyo nyingine wanaita mapenzi.
Mapenzi. Volonté. Volonté, peace. Where's that one? That's the wheel. Amen. And the wheel is like the ox.
Nah.
Or the donkey. Or the calf. Amen. Stop it.
Na iyo mapenzi ya mtu inakuwa kama vile nafsi ya punda.
My thing. I won't agree.
The ya kujishimama hapo.
Amen. Hallelujah. And then there's another one. That one, cross on the ground. It is the desire.
Na kuna kuwa hiyo tamaa.
It's headbound. Has many legs. It's crawling on the belly. Amen.
Iko kama vile kitu iko na tambala chini.
But it has the ability to fly in the heaven.
Na inakuwa na uwezo ya kuweza kuruka mbinguni.
So this is the nature of the fallen man. That of desire. That can desire heaven and desire hell at the same time.
Hiyo ndio kama vile umutu unaweza kukua na tamaa ya kuwa mbinguni na kukua duniani kwa wakati moja.
Because sometimes some of us we don't know ourselves.
Na
we see certain movements within us and
kunakuwa
and we are confused.
Kunakuwa mambo mingi ndani mwetu inayotutia ndani ya confusion.
But we're looking at Mr. Soul.
Lakini tunangalia am ya kila mmoja.
And that is who you are.
Na hiyo ndio mtu wako.
Now, this soul must decide where it will go to.
Na hii nafsi lazima ikamate decision atua ya wapi inapaswa kwenda.
There is a body.
Kuna mwili.
And the body is a man of the earth.
Na mwili iko ya yenye kubakia hapa duniani.
Amen. Amen. The body came from the earth.
Mwili ilitokea kwa mavumbi.
And every time it wants to go down to the earth.
Na kila mara lazima inastaka inatamania kurudia kwa
so mavumbi. The body wants to pull the soul down.
Hii mwili inataka kukamata nafsi yako kuirudisha chini.
Amen. Amen. The body operates through five senses. This is what senses.
Hii mwili inatumika kupitia cinq senses.
Or faculties, or abilities.
Kama vile njia za kuingilia ndani.
The body, the most important, you know, nature in the body is the eye.
Kitu ya lazima sana ndani ya kwa mwili iko macho.
Vision.
Kuona.
It's the most exciting thing.
Hii ndio kitu ya lazima sana.
And those of you who have a phone.
Na wale wanayokuwa na phone.
I'm sure you think that it's the best thing that you have going for you.
Unafikiria ya kuwa ni kitu ya lazima unaweza kuwa nayo.
But I want you to know that Adam did not depend on this vision. He depended on another vision within the soul.
Lakini nataka nikueleze ujue ya kuwa Adam hakukua anategemea hii kuona.
So when we talk about vision or ability to see.
Hii maonyo.
The body can see physically. You can
mwili
see.
Mwili inaweza ona kimwili.
The soul.
Lakini am
also can see.
Inaweza vile kuona.
Amen. Mm. Of course the spirit has the ability to see to the things of God.
Esprit iko na uwezo vile ya kuona.
Amen. When God made Adam,
Mungu alipomuumba Adam,
his soul was well developed.
Hii nafsi yake ilikuwa yenye kufungukwa sana.
So the Bible says that Adam was made a living soul.
Biblia nasema ya kuwa Adam alikuwa nafsi yenye kuwa na maisha.
Amen. Adam was made a living soul.
Adamu alifanywa kama vile âme vivante.
Genesis chapter 2.
Genèse chapitre 2.
He said that he took verse from 7-8 down. He said he took the earth.
Biblia nasema ya kuwa Bwana alichukua.
He made a lump of clay.
Akaifanya.
And God breathed into the clay.
Akaipumulia ndani.
And Adam became a living soul.
Et Adam est devenu une âme.
The life of God came into Adam.
Maisha ya Mungu ikakuwa ndani ya Adam.
And Adam became a living soul.
Na Adam akakuwa ame.
That has a body.
Anayekuwa na mwili.
That has a spirit from God.
Anayekuwa na esprit.
And the work of the spirit is to pull the soul up to heaven.
Kazi ya esprit ni kutafuta kuchukua ame yako na kuipeleka.
So the spirit in you is a gift from God.
Na esprit ndani mwako iko kama vile cadeau.
So that through the spirit you can hear the voice of God.
Kwa sababu kupitia esprit yako utaweza kusikia
sauti ya Mungu. Through the spirit of God you can see the visions of God.
Kupitia roho ya Mungu unaweza kuona mambo ya Mungu.
Through the spirit you can desire.
Kupitia kiroho unaweza kuwa na tamaa ya Mungu.
Through the spirit your will is fixed to do the will of God.
Unaweza kuwa na mapenzi ya Mungu kupitia roho ya Mungu.
Through the spirit your mind is fixed on God.
Kupitia roho
mapenzi
yako itaangalia Mungu.
And through the spirit your emotions are poured on God.
Kupitia esprit na emotions zako zitakuwa
kwa
kumambo ya Mungu.
Amen. So the spirit is a it is a factory of energy.
Na hii strength ndio inaleta nguvu.
Amen. The spirit is a gift.
Esprit iko zawadi.
When a man dies,
wakati mtu anafariki,
what happens to him?
Kitu gani inafika?
The body says I'm tired.
Mwili imechoka.
Go, I meet God.
Wende ukutane na Mungu.
Go and tell God what you have been doing.
Wende umweleze Mungu vitu
unafanya. Me, I'm going back to where I came from.
Mimi nitarudia nilipotoka.
Where did the body come from?
Biblia ilitokea wapi?
The Bible says the earth, the body goes back to the earth. So go and report yourself to God. Amen. Many of us were spending so much time on the body. Chapati in the morning. Chapati in the afternoon.
Chapati magharibi.
What's it called? Meat and fish in the evening.
Nyama samaki usiku.
Nothing for the soul.
Hakuna kitu hata kidogo ya roho.
Amen. Nothing for the soul.
Hakukula hata kitu moja kwa roho.
You open your phone, you spend 5 hours on your phone.
Unafungula telefoni.
On your body.
Wakati yote ndani ya telefoni.
Nothing for the soul.
Lakini hakuna hata kitu moja kinakulisha nafsi.
A day is coming.
Lakini kuna siku na
the body say I am tired.
Mwili itasema ninachoka.
I'm going back from where I came.
Ninarudia ninapokule nilipotoka.
The spirit say, "Oya, let's go back to God."
Alafu roho nayo inasema waache turudie kwa Mungu.
The Bible says the spirit goes back to God again.
Biblia inasema roho inarudi kwa Mungu aliyeileta.
The soul must go to God to report.
Na nafsi yako ndio itaenda kujibu kwa Mungu kuhusu hukumu.
Amen. The only thing that will count is what is in the soul.
Na kitu yoyote yenye taonekana ni hiyo kuo yenye kuwa ndani ya nafsi.
How much of Christ is in your soul?
Kuna kuwa Ukristo yapata gani ndani ya nafsi yako?
So Jesus says your soul is like the good soil, isn't it? It's like a soil that you plant the seed.
Biblia inakuwa kama Biblia nasema nafsi yako iko kama vile fasi wanatia ndani mbegu.
So you have a seed.
Uko na mbegu.
And the Bible says the seed is what? Christ.
Na Biblia nasema ya kuwa ni Christ.
And inside a seed, everything you need about Christ is inside that seed.
Na ndani ya hiyo mbegu.
Amen.
Unakuwa vitu vyote unavyotamania kuangalia Christ.
When God was creating the first man,
wakati Mungu alikuwa akiumba mtu wa kwanza,
God took the earth.
Alichukua udongo.
And he breathed into it.
Na akaipulizia.
Christ.
Akapulizia Christ.
Amen. Now the Bible says that God came to a woman called Mary.
Biblia inasema kuwa Bwana alikuja kwa mwanamke mmoja ameitwa Maria.
What happened to Mary?
Kitu gani iliyomfikia Maria?
The Bible says that the Holy Ghost will overshadow her, you know.
Biblia inasema kuwa Roho Mtakatifu itakufunika.
That there will be a seed.
Na kutakuwa mbegu
that will be planted
itapandwa ndani
into her womb
ndani mwako.
Amen. And that seed say is of the Holy Ghost.
Na hiyo mbegu ni ya Roho Mtakatifu.
And it came forth on the earth.
Na inakuya duniani.
And he began to walk around as a man.
Na inaanza kutembea mahali kama vile
when mbegu. They saw him, they said, "This is a man."
Na wakati wanapoona hiyo mbegu wanasema hii ndio
mungu. His name is Yeshua.
Jina yake
he is a son of Joseph.
Jina yake ni Yeshua, ni mtoto wa Joseph.
Amen. But inside him,
lakini ndani mwake,
was the fullness of the Godhead.
Kulikuwa umungu peke yake.
Hallelujah. And the Bible says you call his name Emmanuel.
Na Biblia inasema mtamuita Emmanuel.
What does Emmanuel mean?
Emmanuel inataka kusema nini?
Emmanuel means Adam.
Emmanuel ni kusema Adam.
Do you understand? Emmanuel is the same thing as Adam.
Emmanuel ni kama vile Adam.
What does Emmanuel mean?
Emmanuel manake ni
God.
Mungu kati.
Amen. God in Goma.
Mungu Goma.
That is Emmanuel.
Dio Emmanuel.
Hallelujah.
Amen.
Mungu is coming to Goma.
Mungu iko na kuja Goma.
Hallelujah. Do you believe it?
Unaamini?
I'm sure you don't. You say, "Oh, how can it's too big?" Hallelujah.
Nafikiria unatujiuliza namna gani inawezekana
in heaven.
Mungu yuko mbali sana huko mbinguni.
He doesn't worry about Goma.
Haangaikie Goma.
The devil is all over Goma.
Shetani iko fasi yote Goma.
No?
Hapana.
The Bible says you are the light of Goma.
Biblia inasema ya kuwa
you are the light of the world.
Ya hapa Goma huko
mwanza
ya dunia.
Because Emmanuel.
Kwa sababu gani? Kwa sababu Emmanuel.
Because the spirit of God is in you.
Kwa sababu roho ya Mungu iko ndani.
Amen.
Amen.
That's what you say, that's what you're saying.
Amen.
So you say you call his name Emmanuel.
Biblia inasema ya kuwa jina lake itaitwa Emmanuel.
God.
Nao sema
Emmanuel.
Mungu ndani ya mtu.
God is coming to your kitchen.
Mungu iko nakuja ndani ya mafiga yako.
God is coming to your bedroom.
Anakuja ndani ya chumba yako.
God is coming to your mind.
Anakuja ndani ya mafikiri yako.
God is coming to your emotions.
Anakuja ndani ya ma emotions zako.
Church is not where you go to.
Kanisa sio mahali unapoenda.
You are church.
Uko kanisa ndani.
Amen.
Amen.
God is in your mind.
Mungu iko ndani ya mafikiri yako.
So you cannot be thinking bad thoughts.
Usiku unafikiria mambo mabaya.
You cannot be watching that girl called Beyonce.
Kulikuwa mwanamke mmoja jina yake Beyonce.
You lie, allow battles to come to you. Don't you understand?
Alikuwa akiruhusu vita kuja.
The Bible says you are.
Amen.
Amen. You cannot be dancing dolombolo.
Kila wakati unapocheza ndio.
Because your body is the temple of the living God. Amen.
Nyumba ya hizo pepo.
You are the moving walking temple of God.
Uko unatembea lazima ujue uko kama vile nyumba ya Mungu.
You are Emmanuel.
Uko Emmanuel.
Hallelujah. Amen. That's why he says he's the first Adam.
Na ndio kwa maana imeandikwa kuwa Adam wa kwanza.
The first Adam fell into sin.
Alianguka ndani ya dhambi.
God sent his brother, the last Adam.
Mungu akatuma ndugu yake huyo Adam wa
mwisho. To break the first Adam out of sin. That's what I'm saying.
Amen.
Amen. He said that the first Adam is of the earth.
Adam wa kwanza alikuwa ndani ya dunia.
But the last Adam is the Lord from heaven.
Alitoka kwa Mungu.
Amen. Don't let the devil cheat you. Amen.
Shetani anakuchokoza.
Hallelujah.
Amen.
God has called you to be a partaker.
Mungu amekuita ukue kama vile umetembea ndani ya Yesu.
Christ means the anointed.
Christ ni kusema mtu amepakwa mafuta.
Christ means man on earth that have the fullness of God dwelling in them.
Christ,
that is Christ.
Ni kusema mtu anayejazwa na Mungu ndani mwake hapa duniani.
Pilate says, behold the man. Don't you understand?
Imesemwa
Pilate, you know, at the time of judgment.
Pilato alisema, angalieni mutu.
Say, behold the man.
Angalieni mutu.
He didn't say, behold God.
Hakusema, angalieni Mungu.
Hallelujah. Amen. It was a man that was standing in front of Pilate.
Alikuwa mutu, alikuwa nasimama mbele ya posto ya Pilate.
The fullness of the Godhead.
Lakini ndani wake, kulikuwa munachazwa
was na dwelling bodily.
Umungu wote ulikuwa unakaa ndani yake.
Amen.
Amen.
And the Bible says, if the same spirit that was in him.
Biblia nasema ya kuwa, kama tunangalia,
if that same spirit that was in him is in me.
Iyo roho ilikuwa ndani mwake, ikaingia ndani mwangu.
Then that same spirit that raised him up will also pick me up. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. So there is hope for the last Adam.
Alafu nusema kuna tumaini kwa huyo
Jesus came as the firstborn of that last Adam.
Yesu alikuwa kama amezaliwa mtoto wa kwanza kuzaliwa kama vile huyo Adam wa mwisho.
Amen. And if you have a firstborn, then you have secondborn.
Ukikuwa na mtoto wa kwanza utakuwa na mtoto
wa pili. Don't you understand? He is the first fruit of them that rose from the dead.
Iko matunda ya kwanza ya waliofufuka kwenda mbinguni.
Meaning that there are others also going to rise.
Nikusema kuna wengine watafufuka pia.
Amen. So it's a prophecy to you.
Na hiyo iko kama vile unabii kwako.
And the prophecy to me.
Na unabii kwangu.
And God is not a man that should lie.
Yes. Na Mungu haiko kama mtu ya kusema anaweza.
Bible says, shall he say and not do it?
Biblia inasema Mungu anaweza kusema kitu na hataweza kukifanya.
Amen. Hallelujah. God told our brethren that they are going to have a baby.
Mungu aliambia wa ndugu wetu ya kuwa watapata wa.
And this morning the baby came.
Amen.
Do you know about that?
Unajua, unaiyo habari.
That there is a new baby.
Ya kuwa kuna mtoto mupi amezaliwa.
His name is Amala.
Na jina yake Amala.
Amen. Hallelujah.
Amen.
If God speaks, it's going to do it.
Mungu akisema kitu ataitimiza.
And God says, I am going to have a people.
Na Mungu alisema nitajifanyisha
watu. The Bible says from the foundation of the world.
Biblia inasema kuanzia kwa msingi wa dunia.
That God adopted you as a son.
Ya kuwa Bwana aliku kubali kama vile mtoto wake.
Hallelujah.
Do you understand that English language?
Unasikia hiyo lugha?
That is from the foundation of the world.
Kutokea mwanzo ya kuumbwa kwa dunia.
God gave that to you.
Mungu alikufanya kama vile mchaguliwa.
Amen. From the foundation, God gave that to you.
Kuanzia mwanzo, Bwana alikuchagua.
God said, I will have a people.
Alisema nitakuwa na watu wangu.
I will bring them from the dust.
Nitawatosha kwa mavumbi.
Sin will be all over them. Amen.
Zambi itakuwa pembeni pembeni yao.
Their mind will be bound to the earth.
Mafikiri yao itakuwa ya kimwili.
Their emotions will be wild.
Ma emotion yao itakuwa ya kimwili.
Their desire will be crooked.
Watakuwa wana na tamaa ya vitu vya
kimwili. Their mind will be far away from me.
Na mafikiri yao itakuwa mbali nami.
But I'm going to bring them from where they are.
Lakini nitawachukua kutoka mahali wanapokuwa.
I'm going to change the ego.
Na Bwana atatosha hiyo aigle
to a mind that is fixed in the heaven.
Kwa kukua kama mtu mwenye anaangalia mbinguni kwa lote.
From hell to heaven.
Kutoka jenama mpaka mbinguni.
Because I am the Almighty. Don't you understand?
Kwa sababu nina uwezo.
If the fall is so bad.
Kama kuanguka iko mbaya.
It means the resurrection will be so glorious.
Ni kusema ufufuko itakuwa mzuri zaidi.
Do you know what it means?
Ni kusema nini?
What is your condition?
Hali yako ni namna gani?
What is the condition of your mind?
Hali ya mafikiri yako ni
gani? How bad is your mind?
Mafikiri yako iko mbaya namna gani?
Is your mind as bad as my own mind?
Kama mafikiri yako iko mbaya kama yangu.
How bad is your emotion?
Mafikiri yako ita my emotions zako.
You cannot control your body.
Namna gani emotion?
You cannot control the desire.
Haiwezi angalia mwili yako.
You want to eat this, you want to buy this, you want to wear this, you want to do this, you want to do this, you want to do this. Amen.
Chochote unataka unakifanya.
God says you have hope.
Mungu anasema kuwa kuna tumaini ndani mwako.
Amen. So God is going to bring you out of that.
Hallelujah. Tosha kwa mavumbi.
He's going to bring his sons from the east and the west and the north, wherever they are. He's bringing them back. Hallelujah.
Na kuwapeleka kwake.
In fact, he went to hell. Alienda
hata jenama.
Jesus went down to hell.
Yesu alienda chini huko jenama.
He went ahead a crusade in hell.
Alienda huko jenama.
Is your soul in hell?
Kama roho yako, nafsi yako iko
jenama. David says, thou will not leave my soul where in hell. Hallelujah.
Soma hautaacha roho yangu ndani ya jenama.
You will bring me up. Hallelujah. You will not suffer your Holy One to see corruption. Amen. David said, if I say I will go to hell.
David anasema kama mimi nitaenda jenama.
God is inside that hell. God comes there to deliver me.
Bwana Mungu atakuja huko kunitoa.
If I say I will fly away.
Kama nasema nitaruka juu.
When I get there he is waiting for me.
Kama nafika huko ananichunga huko.
That both the night and the day are alike.
Na kwake usiku na mchana yote inamwangaza.
Heaven and hell are before him.
Na
how much more the heart of
God. Na jenama iko mbele yake. Alafu mimi.
So from the foundation of the world.
Kuanzia mwanzo wa dunia.
The Bible said that there was a lamb slain from the foundation of the world. Don't you understand?
Kulikuwa kondo iliyochinjwa kwa ajili ya.
Revelation 13 says that the lamb was killed. The sacrifice was made when? From the foundation of the world.
Apocalypse 13 inasema ya kuwa tangu mwanzo ya dunia kulikuwa kondo ya mwana ya Mungu iliyotolewa.
You think that spirit in your family is strong?
Unafikiria kuwa hiyo pepo iko ndani ya jamaa ya
Mungu.
Iko ya zamani sana.
I have news for you.
Nina habari kwako.
The blood of Jesus is older than the ancestors.
Hallelujah.
Hiyo damu ya Yesu Kristo iko ya zamani sana kushindia pepo.
Amen.
Zeni kwa ndani ya
majamaa. Amen. The blood was shed from the foundation.
Hiyo damu ilimwangika tangu mwanzo.
That's why I told you we have to go to this foundation. When you start digging into my foundation, you pass Nigeria. Nigeria began in
1960.
You dig after 1960, go down.
36.
Mm-hmm.
66.
Mm-hmm.
Una chimba chini.
Uh-huh. When you.
Okay.
When you pass 1960, keep going.
Wakati unapotambuka 1960 unaendelea.
You go down, 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 down Amen.
Amen.
You get to Adam.
Unafika kwa Adam.
Just to understand. After Adam, you meet the blood of Jesus.
Na après Adam, utakutana damu ya Yesu.
Amen. Hallelujah.
Amen.
So my foundation is in God.
Alafu msingi yangu iko ndani ya Mungu.
I belong to God.
Nina kuwa wa Mungu.
And there is no spirit from Nigeria that can take me away from
na,
God.
Hakuna hata esprit moya ya Nigeria.
And there is no spirit from Goma that can take you away from Christ. Don't you
understand?
Amen. Amen. When they tell you you're a Goma man, you say, no, I cannot be a Goma man.
Wakakueleza huko mtu wa Goma, unasema mimi siko mtu wa Goma.
My root run down into Christ.
Misingi yangu iko chini.
Amen.
Amen.
That's your inheritance.
Na hiyo ndio utajiri wako ndani ya.
So when you are walking in Goma,
unapotembea ndani ya Goma,
you are a visitor.
Uko mgeni.
Amen. You are dwelling in this land as a pilgrim. You are passing through.
Unaishi hapa kama vile mgeni uko unapita.
You came from God and you are going back to God.
Ulitoka kwa Mungu na utarudi kwa Mungu.
So you cannot allow the things in Goma disturb God's plan for you.
Usitike mambo inayopitikana Goma
ni
mpango ya Mungu ndani yako.
So even if your soul has married their body.
Hata kama nafsi yako imeambatana na mwili.
Because the body wants to marry the soul.
Kwa sababu mwili inataka kuambatana na nafsi.
And because the soul has fallen, is in a low place.
Na nafsi
it follows the body.
Inaanguka, inakuwa na hali ya kimwili alafu inafuata kimwili.
I like movie. Soul like movie.
Ninapenda film.
The soul is looking for happiness, excitement. Don't you understand?
Nafsi yako inatafuta furaha.
So if your body enters ndolombolo dance, your soul will follow.
Na kama
amen.
Mwili yako inaingia ndani ya kucheza ndombolo, nafsi yako itafuata.
So well, I don't have anything better to do. Let me go. Hallelujah.
Nasema sina kitu kingine lazima ya kufanya, wacha nifuate mwili.
Amen. But when God opens your eyes and you see and know who you are.
Wakati Mungu anafungula macho yako uone na ujue uko nani.
The prodigal son said, "Why should I be suffering when in my father's house there is so much?"
Mwana mpotevu alisema, "Kwa nini nitaendelea kuteseka na ndani ya nyumba ya babangu kuna vitu vyote?"
The soul is like that prodigal son.
Na nafsi ya mtu iko kama vile mwana mpotevu.
Went far from God.
Inaenda mbali na
so let me go and enjoy.
Acha niende nifurahi ndani.
I like music.
Napenda muziki.
Peace Square is in from Nigeria has come to Goma. Let me go.
Naenda sikiliza hii choral.
Amen.
Kuya kutoka Nigeria iko Goma.
I want to enjoy.
Acha niende.
The lust of the flesh.
Iyo tamaa za mwili.
The lust of the eyes.
Tamaa za macho.
The pride of life.
Na hiyo kiburi.
That's all the world can give you.
Iyo ndio dunia inaweza kukupatia.
Excitement in the body.
Iyo kufurahisha mwili.
After P Square.
Kutoka hiyo orchestra kutoka Nigeria.
PN will come.
Na kutakuja ingine orchestra.
PY will come.
Na kutakuja ingine orchestra tena.
Then YZ will come.
Kutakuja ingine.
Then ZG will come.
Na ingine hiyo anataya itakuja.
Don't you understand? That you're always going from one
na
to the other.
Na yote unaifata tu.
What a miserable woman.
Una maisha ya mateso.
So you see that woman, she was always going to fetch water.
Ule kulikuwa mwanamke moja alikuwa akienda siku zote.
From one husband to another husband.
Alikuwa akienda kwa huyu bwana anachangia na
kama mwingine. What is happening? She's looking for a life.
Alikuwa akitafuta maisha.
This soul has fallen.
Hii nafsi imeanguka.
There is a barrier that has come. Don't you understand?
Barrier.
No, sorry, this barrier is here.
Barrier iko hapo juu.
That barrier is sin.
Na hiyo barrier ni zambi.
The soul cut off from God.
Na hiyo nafsi imekatwa na Mungu.
So the soul, the body has pulled it down.
Oh, imeikokota chini.
The body says there is nothing like God.
Na mwili inasema hakuna kitu kama Mungu.
God does not exist.
Mungu haiko.
Amen. Hallelujah. But when the word of God comes.
Lakini wakati neno la Mungu linakuja.
Comes to the soul.
Amen.
And the soul wakes up.
Na nafsi imeamka.
Hallelujah. He said, "I have a God." Hallelujah.
Anasema nina Mungu.
The prodigal son said, "I will arise and go back."
Alafu huyo mwana mpotevu alisema nitasimama
na kuja ndani ya nyumba yangu. Rise up to go back to the Father.
Nafsi yetu itasimama.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And so he says, I will go back to my
father's house.
Why should I be eating with pigs? You know what is pig? It's the unclean nature.
Headbound.
Bible says that there are those who not only have pleasure in darkness, but have they not only like darkness, they have pleasure in them that do it.
Biblia nasema kuna watu hawafanane tu giza lakini wanapata furaha kubwa sana ndani ya giza.
The Bible says that men love the darkness rather than light.
Biblia nasema mtu anapenda giza kushinda mwangaza.
That's the pig nature.
Na hiyo iko nafsi ya
nguruwe. So why should I be eating with pigs?
Na akasema nitaendelea kula na nguruwe kwa
hiyo. Hallelujah. The Bible says Babylon is the habitation of devil. This is Babylon. This is the world.
Biblia nasema kuwa Babylon.
This is Goma.
Kama vile
USA.
Hali ya kidunia.
Nigeria. Hapo
tunapata Goma, Nigeria, États-Unis.
And the Bible calls it Babylon.
Biblia naita hiyo yote Babylon.
The Bible says devils live in it.
Na Biblia nasema kuwa shetani anaishi hapo.
The Bible says the devil is the god of this world.
Na Biblia nasema shetani ndio mungu wa hii dunia.
Tomorrow we'll talk about it.
Tutaiongelea kesho.
Amen. Amen. The devil is the god of this world.
Na shetani ndio mungu wa hii dunia.
And the soul has been taken prisoner.
Na nafsi ya mtu inakuwa kama mfungwa kwa vitu vya dunia.
The Bible says that is not your place.
Na Biblia nasema hiyo sio ndio fasi yako.
Your place is to be a son of God. Yes,
na fasi yako ni kukua mtoto wa Mungu. Hallelujah.
And the prodigal son said, I will arise.
Na mtoto mpotevu alisema nitasimama.
And I will go back to my father.
Nitarudia kwa baba.
Amen. Amen. So I hope you can hear the voice of God today.
Nina amini ya kuwa utasikia sauti ya Mungu leo.
To know that you must return back to God.
Ya kujua ya kuwa lazima urudi kwa baba.
That your soul will not be sold in hell.
Ya kuwa nafsi yako haita uzishwa jenamu.
Your soul will not abide in darkness. Sorry.
Na nafsi yako haita bakia ndani ya giza.
That there is a hope.
Ya kuwa kuna tumaini.
Hallelujah. Amen. And the Bible says it's called repentance from dead works.
Na inaitwa kutubu kutoka kifu.
That is the first experience.
Na ile ndio experience ya kwanza.
Repentance.
Ya kutubu.
Hallelujah. So when you come to the tabernacle, I'm closing in the next few minutes. When you come to the tabernacle,
wakati unapofika kwa hii tabernacle,
the first thing you meet there is what? The cross.
Kitu ya kwanza yenye unakutana wakati unapoingia ndani ya hema ya Moise iko msalaba.
What is it called? It's called repentance.
Wanaita hiyo kutubu.
Amen. Hallelujah. Amen. Repentance from dead works.
Hiyo iko kutubu kwa mambo
ya kifo. You call it born again.
Umeitwa umezaliwa.
Born again without repentance is no born again.
Kuzaliwa mupya bila kutubu sio kuzaliwa mupya.
The soul must realize it is in darkness.
Na nafsi ya mtu lazima ijue yako iko ndani ya giza.
And the soul must make a journey.
Alafu hiyo nafsi inapaswa kufanya safari.
The soul must make a journey.
Alafu hiyo nafsi lazima ifanye safari.
Amen. I will go back to my father.
Na irudie kwa baba.
And God is calling each and every one of us to go back.
Na Bwana iko kwa
kila mmoja kati yetu. If you are born again without repentance, you have not been born again.
Kama uko mtu mwenye kuzaliwa mpya na hauyatubu dhambi zako, hauyazaliwa mpya.
A repentance from dead works.
Lazima kukue kutubu kwa hiyo nafsi ya dhambi.
What is dead works?
Na mi kazi za kifo ni kazi gani?
The activities of the soul where in the world.
Hiyo kazi
without God.
Nafsi ya mtu imefanya ndani.
Living a life as though there is no
bila
God.
Mungu. Unaishi maisha yako.
You are the master of your life.
Wewe peke ndio unaongoza maisha.
You marry any wife you want.
Unaoa mwanamke yote.
You meet any boy you want.
Unakutana na watu wote unapenda.
You meet any girl you want.
Unakutana na kila mtu
unapenda. You talk anyhow.
Unaongea gisu unapenda.
No control.
Hakuna hata kujichunguza.
Because it's dead works.
Na hiyo imeitwa mifano za
giza. Amen. You must come to the place of repentance.
Lazima utubu.
The prodigal son, I will arise and go back to my father.
Kama mwana mpotevu alisema nitasimama na nitarudi kwa baba.
The father was waiting for him.
Na baba alikuwa akimchunga.
He thought the father would reject him.
Alikuwa akifikiria kuwa baba atamfukuza.
The father was waiting for him. Amen.
Lakini baba alikuwa akimchunga.
He said, if we come to him, he will not cast off.
Amen.
So the seller was has been praying for him. And he came back to the father. And the father was happy to receive him. Amen. Hallelujah.
Amen.
That is God's message for every one of us. God wants to receive us back into his kingdom. Amen. This is the kingdom of light. There is a white fence. Don't you understand? So as you are coming back, what you see is the white fence.
Wakati unaporudia utaona kuna clôture mweupe.
God is saying, come. I'm going to wash you from all uncleanness.
Amen.
So even this night you can come.
Hata usiku ya leo unaweza rudi kwa
Bwana. And the blood of Jesus will wash.
Na damu ya Yesu Kristo itakusukula.
Wash the emotions.
Itasukula
mambo. Wash the desire.
Itasukula.
Wash the bad things.
Itaondoa vitu.
Wash the bad thoughts.
Itaondoa mafikiri mbaya.
The emotional tie. You know there's a soul tie. Amen.
Hiyo ma emotion mbaya mbaya.
You and that boy say we will die together. We must live and die together.
Na unaposema tunaishi na tutakufa pamoja.
Today we break it in Jesus' name.
Tunavunja hiyo.
Amen. Every soul tie between you, boy and girl, or girl or boy, man or woman, woman, we break it in Jesus' name.
Kitu yote inayokufunga.
Hallelujah.
Tunavunja katika jina la.
Every soul tie to the world.
Kila nafsi yenye kufungwa kwa
dunia. I cannot leave the world.
Inasema siwezi hata
so today we break it.
Kwa leo tunaivunja.
Bible says our covenant with death we break it.
Hiyo mipango yote ya shetani tunaivunja.
Amen. I say I'm from so and so tribe we break it.
Tunavunja hiyo yote ya kusema ninatokea kwa kabila.
Your tribe is the tribe of Christ. Don't you understand?
Kabila yako ni kabila ya Kristo.
From beyond the everlasting mountains.
Kwa kutokea mwanzo.
Even before time began. Your tribe is
Christ.
God chose you in Christ before the foundation. How dare you make yourself a Congo man? How dare you say you are from Bakongo? Amen. Hallelujah. Let's bow our heads to pray. Amen. Let's talk to God. Say our foundation is in the holy mountains.
Msingi yetu iko tangu mwanzo.
All our springs are in God. Amen.
Mafikiri yetu yote inatoka kwa Mungu.
Brother, please lead us in prayer.
Tunaomba ndugu mbele aombe.